ciidamada dawladda federaalk iyo kuwa AMISOM ayaa barqanimadii maanta waxay ka soo dhaqaaqeen deegaanka jameecada oo 22 kilometir dhinac bari kaga beegan degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay iyagoona haatan ku sugan duleedka degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay wararka laga helay degmada Buuraha Kabe ayaa xaqiijinaya in ciidamo kale oo dawladda federaalka ka tirsan ay gaareen tuulada Buulacaday oo 20 kilometir dhinac bari kaga beegan Buuraha Kabe waa wadada aada degmada Diinsoor xaalad kacsanaan ayaa ka jirta degmada Buuraha Kabe ciidamada dawladda ayaa soo gaaray duleedka degmada Buuraha Kabe iyagoo aan wax iska caabina la kulmin lamana oga kooxda Al-Shabaab inay ku dagaalamayaan gudaha degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM ayaa hadii ay la wareegaan degmada Buuraha Kabe waxay noqonaysaa in dawladda ay si buuxda ula wareegtay wadada dheer ee xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho